Thuto 78. Jesu o rera ka bogosi. Fa Jesu a sena go kolobediwa, o ne a raya batho a re, bogosi jwa Modimo bo atametse. Baruto ba gagwe ba ne ba tsamaya le ene fa ntse a rera kwa Galilea le kwa Judea. Fa Jesu a boela kwa motseng o a tsholetsweng kwa gone wa Nasareta, o ne a ya kwa lefelong la kobamelo, a bula momeno wa ga Isaya, a bo a balela kwa godimo a re, Jehova o nneile moya o boitshepo gore ke bolele le batho dikgang tse di molemo. Jesu o ne a raya jang? O ne a raya gore le fa batho ba ne ba batla gore a dire dikgakgamatso, lebaka la go bo Modimo a mo neile moya oo e ne e le gore a rere dikgang tse di molemo. Go tswa foo, o ne a raya batho ba ba neng ba mo reeditse a re, boporofeti jono bo diragaditswe gompieno. Jesu o ne a ya kwa lewatleng la Galilea, mme a kopana le barutwa ba gagwe ba bane ba ba neng ba tshwara ditlhapi, e bong Petere, Andrea, Jakobe le Johane. O ne a ba raya a re, ntshala morago mme ke tla dira gore lo tshware batho. Ba ne ba tlogela kgwebo ya bone go tshwara ditlhapi ka yone nako eo, mme ba mo sala morago. Ba ne ba bolelela batho ba Galilea ka bogosi jwa ga Jehova. Ba ne ba bua le batho kwa mafelong a kobamelo, kwa marekisetsong le mo seterateng. Gongwe le gongwe kwa ba neng ba ya gone, ba ne ba setse morago ke batho ba le bantsi. Batho ba kwa Siria le bone ba ne ba utlwa ka Jesu. Fa nako e ntse e ya, Jesu o ne a naya baruta bangwe ba gagwe maatla gore ba fodise batho le go leleka madimona. Ba bangwe ba ne ba tsamaya le ene go ya kwa metseng le kwa metsaneng. Basadi bangwe ba ba dumelang mo Modimong ba ba jaaka Maria Magdalena, Joana, Susana le ba bangwe ba ne ba tlhokomela Jesu le baruta ba gagwe. Fa Jesu a sena go ruta balatedi ba gagwe, o ne a ba laela gore ba ye go rera. Fa ba ntse ba rera mo Galilea, ba ile ba thusa batho ba le bantsi gore ba nne ba rutwa le go kolobediwa. Batho ba le bantsi ba ne ba batla go nna balatedi ba ga Jesu, mo Jesu a neng a ba tshwantsha le masimo a a buduleng. O ne a raya baruta ba gagwe a re, kopang Jehova gore a romele badiri ba ba oketsegileng. Moragonyana o ne a tlhopha barutwa ba le 70, mme a ba romela ka bobedi gore ba ye go rera kwa Judea. Ba ne ba ruta batho ka bogosi jwa Modimo. Fa ba tswa go rera, ba ne ba itumeletse go tla go bolelela Jesu gore ba tsamaile jang. Diabolo o ne a ka seka a kgona go emisa tiro eo. Jesu o ne a tlhomamisa gore baruta ba gagwe ba tla kgona go tswelela ba dira tiro eno e botlhokwa fa a sena go boela kwa legodimong. O ne a ba raya a re, rarang dikgang tse di molemo mo lefatsheng lotlhe. Rutang batho lefoko la Modimo, mme lo ba kolobetse. Ke tshwanetse go bolela dikgang tse di molemo tsa bogosi jwa Modimo le kwa metseng e mengwe, ka gonne ke rometswe go dira jalo. Luke 4:43. Dipotso. Jesu o ne a naya baruta ba gagwe tiro efe? Barutwa ba ne ba ikutlwa jang ka tiro eo? Matthew 4:17-25, 9:35-38, 28:19-20, Mark 1:14-20, Luke 4:14-21, 8:1-3, 10:1-22.